You are my blessings from above. You are the missing piece of my love. I'll never stop dissing those who hate you. By kissing you on top, it's like it's Valentine's Day. I live with the attitude of gratitude, baby. Appreciation is a fertilizer for multiplication, baby.
Uta tlangeriwa rhandzu ra hina eka n'wina. Uta niwa ku tlhela ku dyiwa eka n'wina. Matende ma ta vambiwa eka n'wina. Vanghana va ta rhambiwa eka n'wina. Lembe leri ku ta tlangeriwa rhandzu ra hina eka n'wina. Kutaniwa ku tlhela ku dyiwa eka n'wina. Lembe leri u ta huma hi tihomu eka n'wina. Chuma xa malovolo va ta xi kuma eka n'wina.
Ndzi ta xi dzama lembe leri mama. Ndzi ku pfulerile mbilu vana wanga. Tshama endzeni ka mbilu yanga. Ku endli ekaya ra wena nkatanga. Lembe leri ku ta tlangeriwa rhandzu ra hina. Ndzi hanya hi langutele ra ku khensa Ku tlangela i manyoro ya ku andza Ku ta tlangeriwa rhandzu ra hina eka n'wina. Kutaniwa ku tlhela ku ciniwa murhandziwa. Kuma va ta swi kuma na khekhe ra micato katanga. Hi ta dyisana hi ku khisana. Swingwavila hi ta mbarisana. Endzhaku ka ku tshembisana, ndzi ta endla switshembiso leswi ndzi nga ta swi hetisisa. Ano ku xisa hi ku swi khavisa baby no ku rhandza katanga. My love for you is timeless, it is everlasting. This love is boundless, it is far reaching. Nothing is too difficult for this love to tackle. My love for you will never die, will last forever. My love for you will never die, will last forever.
Kuta tlangeriwa rhandzu ra hina eka n'wina. Kutaniwa ku tlhela ku dyiwa eka n'wina. Matende ma ta vambiwa eka n'wina. Vanghana va ta rhambiwa eka n'wina. Lembe leri ku ta tlangeriwa rhandzu ra hina eka n'wina. Kutaniwa ku tlhela ku dyiwa eka n'wina. Lembe leri u ta huma hi tihomu eka n'wina. Chuma xa malovolo va ta xi kuma eka n'wina.
Ndzi ta xi dzama lembe leri mama. Ndzi ku pfulerile mbilu vana wanga. Tshama endzeni ka mbilu yanga. Ku endli ekaya ra wena nkatanga.
My love for you is limitless. It is not faint, it's faintless. This love is priceless, it is given freely. This love is costless, is given freely. Kuta tlangeriwa rhandzu ra hina eka n'wina. Kutaniwa ku tlhela ku dyiwa eka n'wina. Matende ma ta vambiwa eka n'wina. Vanghana va ta rhambiwa eka n'wina. Lembe leri ku ta tlangeriwa rhandzu ra hina eka n'wina. Kutaniwa ku tlhela ku dyiwa eka n'wina. Lembe leri u ta huma hi tihomu eka n'wina. Chuma xa malovolo va ta xi kuma eka n'wina.